sithukuthezi kutheni ngatha usezi kawufike kaloku sakukhumbula nangoku amabhongo aphelile ndikuxolele nala ngxabano yayisolo ndiyilibele amabhongo aphelile ndikuxolele nala ngxabano yayisolo ndiyilibele aebo sumkhombela sana aebo sumkhombela sana aebo sumkhombela sana aebo sukumba kalobo aebo sumkhombela sana aebo sumkhombela sana aebo sumkhombela sana aebo sukumba kalobo isonde zaku Sithukuthezi kutheni ngatha usezi kawufike kaloku sakukhumbula nangoku amabhongo.